Westsidemusicblog.net.
Hey, yo, Jay Lee, kill it, kill it.
It's a brand new, yeah, good for us. Hey, yo, Priya.
They call me Priya.
Along Saga Tima, so Galicia's.
Nara,
I stone under
Jay. Kone kushimba ze muzaka, kono momu shwela kunipoka moya. Kozi ya kwa halimuye na kideili wanilisa konia.
Muipula isafela.
Kukena mabi mongolo kono amuna kunikona.
Muka inyandi safela.
Jesu kiena heleaze hoya mulipila.
Everyday luna kipray. Kele luyo ziva ni Dubai. Kuwona fela nusapila. Sikano minyonga wana chwalu. Everyday luna kipray. Kele luyo ziva ni Dubai. Kuwona fela nusapila. Sikano minyonga wana Luna lupazizwe kia na lubupile. Malo yuwa tuna valikile kupalile. Kolu ya kaufela nyalulu. Kolu ile mukajama. Fela ni wamina mutukule. Rika zeni ezizanska kala kale kubala. Amshua muka nukatala fela ni kubala. Muka niturwa mane inge vo Mandela. Anskatela lishia nitezi kukokotela. Anataba neke muka fundumana. Nimilitezi datimane muka tonifumana. Kulu kona luna mwendi mwalitapelo. Fela fela oko muzue mina muzo matolo.
Yeku
fosi, yeku shwa pipo.
Muka inyandi safela.
Jesu kia na fela ya ziva wapiro woni pila.
Everyday luna kipray. Kele luyo ziva ni Dubai. Kuwona fela nusa pila. Sikano minyonga wana chwalu. Everyday luna kipray. Kele luyo ziva ni Dubai. Kuwona fela nusa pila. Sikano minyonga wana
Mwendimu watalono mipipanga kwa mkokoto. Kona muka tuwela wuto. Imifachwa ni presha pene ya kaya mabokoto. Yeah.
Ona nakoye musinya kuwata kusinya kala ifikaka.
Yela voto muka swawa.
Kona nakochwale na yenila pela kumulimu waka. That's why.
Makona kushimba ze muzaka kono momu shwela kunipoka moya. Kozi ya kwa halimuye na kideili wanilisa konia.
Muipula isafela.
Kukena mami mongolo kono amuna kunikona.
Muka inyandi safela.
Jesu kiena fela ya ziva wapiro woni pila.
Everyday luna kipray. Kele luyo ziva ni Dubai. Kuwona fela nusa pila. Sikano minyonga wana chwalu. Everyday luna kipray. Kele luyo ziva ni Dubai. Kuwona fela nusa pila. Sikano minyonga wana Yes I. You know we blaze. King Vire, King Vire. King Vire Entertainment. Westside General, El Brio.
Downloaded from westsidemusicblog.net.